futana naye kuendelea jana na ashinda ligi.
Ligi tuna leaders kwa hii country. Mm-hmm. Kuna politicians na wale loyalty yao iko pegged kwa party.
Party pia na feel Buddha. Weni MC, weni MP juu yetu. Mm. Wananchi pia na feel weni MP
juu yetu.
Juu yetu. Mm. So party ina demand yao, wananchi pia na demand yao.
Hiyo ni utoto mko nayo, mko na utoi and dick measuring contest of which haisaidii mtu wowote. Mm-hmm. Mimi jalango na kuangalia, mimi wangu MP wangu anaitwa Mwenje. Mbaka si West.
Mbona usiongee na Mwenje unaenda kwa jalo?
No, naenda kwa Mwenje next. Jalango ni mjamani celeb, mjamani najua.
Tukaze tu kamba, tuombe tu, tusi dedi. Tuombe tu after 5 years bado tutakuwa live, bado tutakuwa tunaweza enda kupanga line na kupiga kura.
Basi juu tuko so hopeless, mimi niko kwa haon mekaa tu yani. So naweza kupiga mapicha nikiwa ndeve ama na leak kanud kam say. Nikiwa na story mimi, by the way, muki mianga 100 meters anaweza shinda Manyala. See. Tu she hope wasi wetu.
Up. This is the Nairobi podcast. Na kama kawa mimi tulia na boys wangu Mwas.
Mimi hapa hivi.
Jea Mwas.
Fita na Kish.
Eh.
Wewe unaendeleaje kwanza?
Ah, niko fiti. Mm-hmm. Kama kawa, kama dawa.
Yes.
Tumekuja tena kuwapa episode nyingine tena.
Kuropokoropo kwa kiasi. Na uko healthy, a couple of weeks ago kumelemewa.
Nilemewa?
Kwa umevaa majako kaa 10 hivi umesema.
Zii ni baridi. Mimi kuwa mhealthy bana. Thank God bana, nimekuwa mhealthy.
Time yote
bana. Because yeah. The last time nimeenda hosi, hata the last time nimemeza dawa. Sikumbuki.
Kitambo.
So, na thank God bana. Nimekuwa healthy. Hiyo ilikuwa ni baridi ilikuwa imeniweza bana.
Oh, shukuru Mungu sababu wewe sikuta kusini noma.
Hiyo
yeah, hiyo cost pia iko juu sana mzee. So wiki yako ilikuwa je this past
week? Wiki imekuwa poa. Kama kawa ni upiga ma jogging. Sikizi nimekuwa
mwanariadha.
Sikizi nimekuwa Manyala, by the way, congrats to Manyala. Niliona alishinda I think Kipkeino or something.
Oh, it should happen.
Ilikuwa na happen ni weekend. So after so sikizi hiyo tu ndo.
Na pia tuna unafuta NBA
playoffs pia bado tunaendelea. I think saizi tunaendelea Eastern Conference
finals.
Eastern na Western. I think Eastern ikishakuwa determined.
Eastern na West.
Oh, Western ishakuwa determined. Lakers wanacheza na
Nuggets.
Lakers wanacheza na Nuggets. So tunangoja
saidia East.
Tunangoja East. East ni
wewe mmoja changanikiwa hivyo
yeye. This is because you make confuse
hizi.
Najaribu kufikiria sahihi ni because East ni Heat, Miami Heat ndo washa qualify by the time of our recording.
Ah, kwa finali sasa.
So watakuwa ni kati yao, kati ya Celtic ama ni Sixers.
Yeah, so moja wao ni ingia finali ndio sasa hivi. So bali tumefika sasa hivi kuna team 5. Watakani so una back nani? Nataka kuuliza tu wewe.
Oh, team yangu zishatolewa but
so West una back nani?
Nitakwambia kivyo naona vitu zinaendelea. Nuggets wako very strong. Then Celtics pia
wako fiti. So unafikiri watawin their conferences?
Naona Nuggets or Celtics waki win kati yao na Sixers. I think watacheza finals kati ya Celtic na Nuggets.
Yeah. Aya, acha tutaona mimi juu miss I don't give a about. Mune kodanga, nikodanga tu nini something to do kwa boya
hapo. So futa na kuendelea ja. Mshacheza sije na shinda ligi.
Ligi maybe ni Man City. Ligi with Man City. Tuachi sasa ni Man City I think. Aya, si Nairobi podcast umeet kila wiki kwa kusufu tumeona. Isiongee mambo ya futa, vitu tumesikia, vitu tumesoma na vitu zinatubamba, si ndio?
True.
So hii wiki na last week I think pia tuligusia kidogo mambo ya finance bill ama kitu kama hiyo. So kuna vitu kuniambia mambo ya finance bill kumepitia kwa mnetu kachikicheki.
So story yangu na finance bill ni kuna finance bill 2023 proposed. inafaa kupitishwa na parliament.
Yeah.
So kuna wase the government, say the government hiyo ni Kenya Kwanza government.
Mm.
I think ma MP wao wana
wanaunga mkono.
Wanasema Buddha East Aft inapitishwa venye hiko. Mm. Kuna amendments zinafanywa. Stories zinapitwa hivyo, like inapitishwa hivyo. Mm. So lengo ilikuwa ni una feel that Kenyans atunanga say kwa vitu kama hizi, like once election ime happen of which mwananchi wa kawaida na playing a very important role ya kuvote. So after 5 years anafaa kutulia tu kusema Buddha, mimi nilisha elect representatives wangu. So mimi nafaa kutulia tu, because wasee wengi wana criticize stuff. Na wasee wengi pia wana I believe kuna wasee wana support, kuna wasee wanasema Buddha stuff tuna criticize, kuna stuff tunafaa tuangalie. Mna overtax wasee, like history ya housing pia kule, kuna issues na hizo ma stories zina come up. But I say politicians wanaweka ni kama hii ni story yao, like cause hata unasikia kuna arguments in happen that time ile time your previous government kulikuwa na story ya inaitwaje, history ya BBI. Cause BBI pia ilikuwa na questions kama hizo, Buddha kuna wase wanaipinga, kuna wase
wanaisupport,
so wanatumia hiyo cause wanasema Buddha time yenu story ya BBI amkutusikia kama sisi wote tulikuwa tunaipinga. Sisi tu nyinyi mlipitisha venye mko mnadai, cause mlikuwa na majority kwa house na mkapitisha. Sisi pia hii time yetu, cause sisi tuko na majority, tutaipitisha venye sisi tunadai. So atupingani. In between hapa sidhani kama wanasikiza
wananchi
story ya BBI. I think hawakusikiza wananchi pia, then how say pia wana do the same thing. Cause hao tu ndo elected representatives au wanafaa
kufanya kurepresent watu kwa bunge,
kurepresent wase kwa bunge. So una feel that like Kenya saizi decision making ni hawa wase wenye wako hapo juu. Venye wame decide ni venye wata decide, hawafai kurudi tena kwa mwananchi kusikia
maoni yetu. Zi na sa nitakuwa naenda for a mini rant. Kwanza ni jibu swali yako. Haifai kuwa hivyo. Inafai kuwa vile tumesema tu MP ni representative. Tuko kwa hii constituency tuko kama maybe 300,000. Sisi wote tuweze kuongea kwa bunge.
True.
So tumesema sauti yetu ni wewe, yani tu represent. Si uende pale exercise power yako. Power yako inatoka kwetu. So hii mambo ya bunge wanaenda, si tunataka ipite, so itapita bila consult wase. Hii inawezekana cause Kenya one of our core values ni public participation. Hata inshani kwa katiba yetu. So wacha niende kwa rant wanakuambia. Nimefika mahali nimeanza kuchoka na politicians wetu, kwa sababu si leaders, hatuna leaders kwa hii country. Mimi kama wako ni wawili ama watatu. Kuna politicians na wale loyalty yao iko pegged kwa party. Kama sio unasikia Kenya Kwanza tutafanya ile tunajisikia, nyinyi siku yenu Jubilee mfanya ile kwa mnataka. Hiyo ni utoto mko nayo, mko na utoi and dick measuring contest of which haisaidi mtu wowote. Kuja kwa constituency yako kama okay, naangalia majuu kwa sababu unafanya anga hivyo. You call your representative na mwambie mtaka fanya, anapeleka views zenu huko hivyo. Hapa Kenya kila MP na believe akona councillors, nitangoje siku hizi councillors, MCAs, akona MCAs. Kwa kila ward I think kuna social halls. Tuma MCAs wako kwa hizo nini zao, ward zao. Fanya public participation. Akona secretary aenda kila question mpitie, mseme kuna kitu ya kuongeza contribution ya housing. Mnafilaje kwa hiyo ward yetu ya Matopeni ward? Wajamaa wakwambie sisi hapa tunafilia kitu si mbaya, iko fit ni nini? Ingine kila kitu, everything wafanye voting yao kwa ward yenu. Huyo MCA aende na vote ya ward kwa MP. So MP kaa chini na MCA zake watano, anawauliza yake Matopeni ward, wajamaa anasemaje huko hivyo? Wajamaa anasema hii bill out of 20 issues wana support 15, wanapinga 5. So overwhelmingly wana support. So Rocker ward nini hivyo wote. So MP kitoka pale hivyo akona sema akona nini, akona backing, asema mimi nenda kwa MCAs wangu and kwa the 5 wards 4 of them akona support, 1 ward akona support. So by majority rules, minority having their way, their say, mimi kama MP wa hii area tuna vote yes. So hapo uja vote sababu party yenu nasema tu vote yes ama party yenu nasema tu vote no. Una vote yes ama no because watu kwa constituency yako wamekubaliana na hiyo bill ama hawajakubaliana na hiyo bill. But hiyo utoe kukatu kwa bunge mnalambana tu. Oh, party leader amesema hii bill itasaidia wa Kenya so tunaivote hivyo. But wa Kenya leo mnasupporta kwa support kuchini hawataki hiyo bill yenu. Story ya housing wasio wanashinda wakilialia tujisikii na hiyo story ya contribution. But mnakapale hivyo kwa ni Ivory Towers mnatuambia zizi itawasaidia. Mnatuambia kama nani bana? Nyinyi ni nani mtuambia itatusaidia kama tutaki? Mtoto akilia wembe mpe. Acha tuseme hatutaki. Ituumize tukamtukeza. But hey, kuna bill ilikuwa imeproposiwa back in the day. Tungepitia ingetusaidia. Tumeumia kutosha. Turekebisheni saa hii. But nyinyi fanye unilateral decisions because nyinyi ni members of parliament. Screw all of you bana, to give a fuck usinyi kwa ma MP, kama mwezi kutu-represent, kama watu wa huku chini, views zetu wapitai kusisikiza, manasikiza party leader, nyi no party leader mwendeni kwa, okay, sasa ngadona kongia matusi, but wewe no party leader wako, nyi yote ni wajinga, na mnafanya upuzi, mnakatu kwa iko chamber zenyu mna, na ndaongia mbaya na
staff. Sasa, yote nikulize, so una feel now that hii ina happen hata ukikuja hapo useme uzue kabisa
sikaanza kupigata msee hata madiblo tu hapa
hivi uzue kabisa uzidi tusi nani eh hakuna solution tuta have to use conversation tena Twitter to rant tu kwenye rant una feel nini tunafaa ku do cause maandamano pia ulipinga utaki maandamano happen unasema wase wanafaa ku follow channels poa una feel kwa hii story channel gani wase wanaweza follow
na ndio na kushow.
Mhm. Hiyo ni ideally hiyo ndio MPs wanafaa kudu. Like kama wewe mwananchi unafaa kudu nini? Kwa sababu unasema ideally MP anafaa kukaa na
MCS wake
yeah. Constituent yake wa discuss hizi issues but hawajadu hivyo una get. So ile yangu ni wewe kama mwananchi ni channel gani unaweza pitia kwa MP wako amekataa kudu hivyo anafuata party leader ama anafuata venye anadai una feel unafaa kudu nini? Ufanye nini? Uandamane, ungoje tena 5 years umtoe ama udu nini?
Kuna hiyo, kwanza hiyo ni major one. Hiyo ya 5 years ni major one.
But you say how, after 5 years tasahau kuna finance.
Sasa hiyo ni sisi, sasa ya.
So si tunaweza sema tu basi ni sisi ndo the problem from the word go.
Exactly. Hiyo sija eliminate hiyo kama problem yetu kwa sababu sisi pia ni wajinga that tutafanya hiyo upuzi yote tukuja hapa tulie tutukanane then campaign ikifika tupatiwe leso na ngepa
to do the same
thing. Eh jamaa ndo mtu wetu mwanze tumvotie. So pia wewe kama mwananchi wewe ni mjinga kama ulifanywa vitu kama hizi kwa BBI for example uko na hiyo ufalme umefanywa then ukavote the same guy amerudi na party maybe tofauti anarudi the same thing different party. So kama jamaa hatusikizi kama kama wa Kenya is tempio anamwambia yeye wewe na hiyo manifesto yako ya utoo hii kwenda kwa bibi yako sasa kuisikiza hapa hivyo mwambie bwana yako kama ni female MP. Pia wewe on your own kama mimi kama Mwas nafaa kwenda kwa ofisi yangu ya MCA niunze wewe kuna naja hapa na hapa mama MP kwa MP pia ni president ya kombali na
mimi MCA afikishi kwa
mungu anafikiria tu nile in terms of accountability 2022 chini tukibuild kwa itakuwa ni ngumu MP kwenda kuongea na kila mtu kwa constituency kwa sometimes zingine ni kubwa
but CMP ataenda kuongea na kila mse venye unasema like ataenda kwa kila boma wana make baraza wasi wana bonga
ni easy kwa MCA kufanya kwa usi kama sahi
but MCA ana anything to do with
the bill
finance bill yenye ina presentiwa kwa parliament so hata mkiwa involved wote au like hakuna kitu anaweza do to determine MP atadu nini like jurisdictions zao ni tofauti na
sikatai but what I'm saying is because wote ni representatives MP ndio president of constituency so to speak so huyu ndo ni assistant wake
si hivyo cause wako na ni representatives yes but mandates zao ni different
sikatai
cause MP bado na represent or say MCA na represent una get MCA ana represent to a smaller percentage but MP ni bado ana represent
sikatai
so hakuna venye bill iko parliament MCA kwa MCA pia ako na staff zake zenye zinafa county zenye anaenda ku discuss kwa house ya
county
yeah. Like county level mm. So hakuna venye MCA atakuwa involved na kitu ya parliament na parliamentarian anaweza kuja directly to
so issue yangu ni hiyo yote na agree nayo hiyo yote na agree nayo but ndio hiki kitu fanyike at the grassroots level vizuri ni mimi niko na access yangu kwa MCA ni more shida yangu na MP so MP tume a certain constituency iko na 5 wards for example MP kwenda kwa kila ward kwa kila social hall yes inaweza fanyika but it consume a lot more time tuangalie MCA for example leo waseme hii bill inavotiwa next week so MCAs waende kwa social halls ward zao jukuna maybe ward ni
ku collect views za bill ya parliament
yes
ndo mimi na nakwambia hiyo hai make sense MCA kwenda collect issues na views in affect parliament which is national
sikatai
wanafaa ku represent wase kwa staff yao ina happen kwa county yao mbona sasa hiyo unape MCA job nyingine tena
acha afanye job bwana lipo kufanya nini kwenda trip kwenda trips majuu kukula nini nataka kila msee na sababu sababu ya nataka kila msee akue accountable kila msee askie uchungu
Tukiweza kutoka accountable kwa bills in affect
bills ujinga za kumati mtu achinja kuku alipe 20 bob kwa county. Ongeza fuzo upuzi nataka wewe kujua
ongea na sisi. Tupitisha kwa constitutions kwa constitutions.
These are your duties and any others that may be assigned. And any others.
Si hivyo.
Kwa sababu sasa hii president moja. Unaweza na represent nani?
Kenya yote.
Kenya yote. But you haizi anaweza kuongea na kila Kenya.
Represent or say through parliament na get parliament ni kama arm of government ya designer make decisions za prezo ana propose kitu anapitisha through parliament hii ya county governor na make kitu anapitisha through county so ni the same thing so MCA aizi enda ku discuss bill ya parliament anaweza
discuss juu ni legislature kwa legislature pia
but it affect parliament area na uko na mse huko
ishamu nasema nini yeye aende kusema watu wangu wa ward niliongea na wao na wewe ni MP wetu because nitwaje wa jamaa
MCA.
MCAs wako chini ya governor but pia wako chini ya MP because ni MCAs watano MP moja
MCA wako chini MP
wako chini yake bana hata hapo hivi jo shida yetu kama wa Kenya tunapenda kulambana pia na big titles I'm only under the boss kama wewe ni MCA wewe ni mdogo kushinda MP
yeah,
so
yeah,
ni mkubwa wako anapatia hiyo task akwambie anapatia kama nini
zi kukupatia
anapatia na kuambia
skills kwa sababu unajua nasahau hizi vitu ni kama kusema prezo anaweza kuambia MP kitu ya kudu
kwa nini inafanyika kwa bunge? Sio na bwana party leader huyo bwana sikiza.
Party leader na I'm sure but
basi ni president.
True, ni president. Party leader anaweza show venye like wanaweza make alliances au venye ku vote ku saidia government yake but aezi ana kama sio opposition hakuna kitu anaweza mwambia. Una get.
Opposition sasa.
So wako chini yake, wako chini yake in that ni a position slightly lower than
and upali mwingine huyu
kwa leo mwingine yuko but I affect like duties zake I affect zako
usho, MCA. Kuna time kadhaa MPs wako na someone MCAs
this is Jay Ski
hata iko kwa news wana ku discuss vitu za constituency na mnakuja na MCAs mnakuja mwambie by the way ina award kwa ndio MP wetu mambo ya CDF nini kuna hiyo
true
so tuko na our own kaka level of governance hapa chini but hiyo tikishikanishwa wewe ndio mkubwa wetu hapa then county ndio mkubwa wetu so tu nataka kusema ni mimi kama Christian niko kwa a certain ward na represent you na MCA na represent you na MP na governor then Orezo so saa hii tunaanza na MCA juu pia huko in terms of legislation cause hiki kitu ni simple sana
acha nikatishe cause unaleta MCA kwa vita
lazima MCA akuje
sawa acha nikuulize basi acha nikurudishie swali tunapingana
MCA rudi
sawa
juu pia ananiboa seti pia MCA ananiboa
umeleta kwa MCA vita zonya wako sawa story yangu ni kwa history ya parliament una feel tunaweza do nini kama wananchi kama wewe una feel that tume bills zingine parliament una feel that representative wako ana aku represent like a feel kenye nyinyi mna feel ama kenye wasee wana feel because I think wana brush to hizo vitu za sana sema oh zizi ni opposition ndo ina sponsor au say like hii finance bill iko sawa inafaa kupitishwa venye iko hizi ni opposition ndo zina
like a descending voice.
Like a descending voice. Na, but hata kama in opposition ni a significant figure yenye ina
so kuna 48% ama 48% kubwa sana.
So unafaa kuwasikia at least ama kuwa involved kwa vitu kama hizi. Una feel kama wananchi tunafaa kudu nini bila kuleta MCA? Tunafaa kudu nini? Size now that inaenda ku happen tupende tusipende. Tunafaa kudu nini? Tuandamane tu cause kuandamana pia ulishazua.
Sijazua kwa sana kuandamana as long as tunapitia the right channels za the constitution.
Of which ni gani cause tulisema
ndio pate permit nini ndio andamane. Si you destroy property.
Sawa, tunafaa kudu nini?
So wanakuambia unaleta MCA. So just into MCA for one second. Kila MP akona ofisi mahali. Na tunajua pali MP akona ofisi yake pali iko. Ni kwenda kwa ofisi MP ku express our displeasure kwa history kwanza. Tunaanzia ini basic. Peleki fujo, peleki maandamano kumwambia by the hapa hivi. Sisi
sisi ni maandamano. Unajua sasa mkienda huko kumjua unaongea hivyo ni kama wewe pekee ndio utashow up.
Mkienda huko kama hii ni bipartisan talks. Hii ni bipartisan tu yani. Juu mimi na msee wa independent, na msee wa ODM, na msee wa Jubilee.
Sisi ni maandamano. Sisi tunaenda kwa ofisi.
Atujaenda kupicket, nikumwambia tu yeye, atujaenda kumwambia ati haki yetu ni kumwambia civil conversation tu. By the story,
but si ni maandamano.
Zizi. Kuandamana ni nini kish? Kuandamana kuna one person another one behind another.
Wacha nikwambie, hakuna venye mnaweza show up kama mko.
Mimi mwasi. Jiongea kusoti award.
Sasa wewe si nakuuliza like kama nyinyi
wananchi
nyinyi kwa constituency yenu.
Twende.
Nafaa kujichukulia sawa. Muende kama muende kwa ofisi ya MP.
Hiyo ni ngumu. Kila smart tungoje tukiwa watu 15, tukiwa watu sijui 30 na 20.
Kila mtu aende kivyake.
Jo kila mtu na mbongo, kila mtu ile kitanda mtu amelalia na unajua zile bed bugs ziko hapo hivyo. So mimi maybe finance bill inaniumiza excess, wewe maybe kwa whatever, jo mimi milioni zangu niko nazo hainiumi sana. Kuna wale wazee wa kijiji. Chukua wazee wa kijiji watatu. Wazee mzee wa kijiji, kiongozi wa vijana, kiongozi wa mama. Endeni hiyo kitu mumwambie. By the way, hizi bili yote kuna 15 things ama 10 things. Hizi mbili hatuna shida nayo. Hii nyingine pia itatuumiza, hii itatuumiza. Pala kupasi hizi vitu, tuweke street lights. Tufanye yani end upe hiyo views hapo hivyo. Then kaa chini watch what your MP does. Ujamaa kama nyinyi mjisikie na hiyo bill. Na ameivotia yes. Because yeye alienda shule akasoma akajua sijui how economies work, how sijui the party leader amemwambia will be back, sijui alimkisa sijui akamwambia muangalieni mseme oh, thank you very much, but kuna blue news article leaders are I think it's leader politicians seven leaders unzari call politicians are na hiki fail pia 5 years si mingi tunaweza kana machungu tu tumeza tu machungu yote
feel sasa hizi GAE finance bill imekufikisha imekufikisha level fulani unaweza sema unaweza toka kwenda kwa ofisi ya MP wewe personally, si watu wengine siji
MCA kwanza mimi MCA ofisi ya MCA wangu ni juu paliko. So mimi MP naweza enda pia.
Okay.
MP naweza enda
tu. Una feel size unaweza toka
pale nimefika pale nimefika nimeanza kufika saa mwisho nimeanza kuona sasa cause honestly gava tukifika mahali gava imeanza kuona ina behave kama watu wajinga. They want to tax themselves out of debt. How is it tax yourself out of debt? Create wealth kwa wasi. Then to tax kwa kusai yonye kila kitu wata unga tu uwezi nuwa unga manze. Sasa hizi filmu wangu niambia contribute kwa housing. Ni kufikiria wa fikiri yangi ama ni nini. So pali nafika mini watafika mali mwisho. Slowly wananifikisha mwisho. Ujo yote ile Arab film ilianza. Iliko tu nimejawana. Mnatudhara wengi, mtusikiza angi, mnatubo. Then eventually kalipuka. So Kenya as a society, as a community, wasema za kufika hapo kwa sahi. Wasema za kucomplain, wasema za kulia, wasema za kufikisho mwisho. Kuna job, kuna doa, kuna kitu yote. So hii gavika za kufanya vitu kama hizo. Alafu tukona president na first lady. Kwao solution kila kitu ni kuomba. I think hata juzi alikuwa ameenda sijui ni Israel kuomba kwa ukuta. Akipanda miti akasema you know the reason tunanga miti Kenya.
But kuomba ni important. Wewe ndio
si kuomba masdenishe. Usiombe denishe. Usiombe nyumba zitokee from Kenya mapasa naombanga receive a house, receive a car. Si muombe receive denishe. Kuna gabe kuna
we si Christian who believe maombi ni solution ya kila
kitu. Sikiza, wa Kristo wote wala na believe hizo maombi. Kwendeni huko hata nyinyi sababu. Mbona msiombe sasa hivi? Mbona msiombe country sasa? Mnaomba sasa
leo. Si tunaombea country lakini
tunaombea country fanye nini? Tunaombea country. tukue na peace.
Tunaombea country lakini pia tuna tukue faith without action. So it takes me action. Hii kumaombi ni ya faith.
I think niko heated. Anything niko heated sana and doesn't get up. Does it make sense? But kuna president ameka a lot of stock kwa maombi. Na ni sawa. When ni mkristo, when ni religious, power to you. But kumbuka kitu moja, si kila mtu anafikiria kama wewe. Ati kupanda miti mpaka uombe ndio ime. Mwagilia mti maji, make sure kuna sunlight. Kuna sawa wamefanya science au hivyo. Sai kuna shida ya wasema wanaona do. Taxes is the only way to survive kwa hii kitu. Ati overtax wase. Because mtu tax wase mlipe deni mseme oh, wasa kuna pesa. Ongeza debt ceiling, mkopa tena do zingine zaidi, taxes. Itakuwa ni vicious cycle. Mnachukua taxes, mnalipa deni kidogo, mnaongeza ceiling, mnakopa tena zaidi. So, fikirieni kama kwa manifesto yenu mlitu promise, mtasolve vitu, vitu zitakuwa cheaper, life itakuwa affordable. Mtu over taxi design manze. Mafuta tena imepanda bei tena recently. Kondeni huko, hata sijui kondeni huko tayari.
Kuna story kwa ni show bila ya wase kudu ongea.
Bala security, achano kukweli. Governor tuna maombi kila saa, taxes kila saa. Finance bill ndiyo hiyo. Wa Kenya tuna security, I think on Thursday, sometime last week tu yani. Nakuru kulikuwa na jama fulani wanafanya radio station yao. Ni kama ka podcast, ni kama radio, kutu kama hiyo. Tumisao jinaki watu ni channel ya Kikuyu. Majama wanafanya show yao, Matege anaingia huko hivyo na mamunde manze mama AK. I think walikuwa jamaa kama wana watano. Wanafungua tu mlango vizuri sana. Wanapigisha mabari songeni huko hivyo wanaibia live wakiwa onea. Mkenya sasa hataweza fanya biashara na amani. Na kwa channel ya gospel. Haiwezi fanya kazi yake na amani cause whatever pesa kidogo au jamaa niko sure ali sacrifice alipata dawa kidogo ama kaenda kwa banka akachukua loan wame invest kwa vitu zao so utabala fanya nini ukue na good business environment wanaibiwa mtu kama ukimwambia finance bill na ana filaje gava already you're not providing the services as they are required ungekuwa na tax angalia countries kama za the Nordic countries tax iko very high uko hivyo Netherlands
jamaa sio alikuwa anasema hizi countries wanatukopesha do wana tax wasi wao kushinda venye liko na tax zao ziko higher than
compared to sisi. But angalia hao shule ni free, medicine ni free, housing iko fiti, streets ni safi,
vitu zina systems zina
work. Kadoki hapo say for example nikipata 1000 gavana ambia for every 1000 unapata tupatie punch. But mimi nikiwa mgonjwa naenda hosi for free, mtu wangu anasoma for free, streets ni safi, takataka inachukuliwa, security, jobs ziko, street lights. Mimi nasema tu ni sawa. But sai sawa ni unaendesha so tatu ama so nne but hakuna kitu.
Hakuna kitu nani providing. Hakuna,
nikienda hosi down ambaye by the dawa enda kwa chemist ununue. Haya, insecurity imejaa. Jobs hakuna. Streets ni chafu kasi sijui nini. Kukinyesha madope kila mahali. Siwezi furahia manzi. Deliver services then to tax. Mazi wa Kenya wengi wataangalia waseme ni sawa. At least ndio yangu na mahali. But sai unatoa hiyo so tano. Wana dingo number 1. Number 2 wanaenda nazo sijui trips za ujinga wapi. Ukienda bunge unakula wana complain mambo ya mandazi. Hakuna mandazi na chai. Na mtu wazima mtu anapata milioni kila mwezi ana complain ati chakula samosa ya free kwa bunge. Na mse amelala njaa na familia yake. Jalango, tena ingena Jalango, mimi pia tamaa kitu.
Jalango ni mpio wako.
Jalango sio wangu but ni Langata, but tu ni MP, vote kile ni affect pia mimi.
Okay.
Nimeona Jalango ameanza ku cross party lines. Hata limit na President Ruto tuna recently. Jalango kirana sema hata kumeka change kwa Sola Langata. Na you making a change kwa Sola Langata, na yeye ni MP utamake change kwa Sola Kenya manzi. Endo sikize wasio wako. Ulikuwa msi wa radio, kuna ongea na wasi kila siku. Endo sikizi wasi wako. Kama wanataka hiyo bill, sawa. Kama waitaki, vote na wao. But usi vote juu rao wanataka sijui iende against na ni bill poa. Ama vote for it, juu wasi kina wanataka na si kitu poa. Vote because ni kitu poa na ni kitu wasi wanataka. Mije lango na kuangalia, mi wangu mpia wangu inaendo Mwenje, mpaka si West.
Mbona usi ongea na Mwenje, unaenda kwa Jalango?
No, naenda kwa Mwenje next. Jalango ni mjamani celeb, mjamana jua. Mpia wangu ni Mwenje, mpaka si West. Nilivotia Mwenje mimi, ni jamu wa Jubilee. Siku mvote juu eni watu wa Jubilee, nilivote juu nilikuwa nataka change manze.
Una believe in him.
I believe in him. Na nilikuwa natu change, ule jamu alikuwa hapo mbeleni, alikuwa hapo sijui for like.
Angusha.
Alikuwa hee, sadu mevote for change. Kuja back to Embakasi West, tusikize tukikuongelesha. Take our views, then implement hiyo. Wewe una feel it ujalishi. Mm-hmm. Wewe ni kura moja kwa Embakasi West. Uwezi vote vile wewe unataka. Tuko wengi kukushinda. So sisi tukisema atutaki ama tunaitaka, tusikize sisi then endo to represent pale hivyo. Kama party leader atakasirika, hiyo ni shida yake. Acha aende aambie bibi yake na watoto vile mekasirika.
I guess kuwasikiza, anawasikiza. Anawasikiza kwa Twitter ama anawasikiza like
baraza.
Kuna channels gani za zenye ziko in place ya MP akitaka kusikiza wase wake? Unadhani kuna channel kama hiyo ama ni prerogative yake ya kwenda ku decide that nitaitisha baraza kusikiza wase wangu ama nitakaa Twitter nisikie watu wanasema nini?
Twitter mama mboga atakuwa Twitter saa ngapi?
Ah, una feel anafaa ku, likienda anafaa ku.
Yeah.
Okay.
Hiyo ni simple kish.
Mm-hmm.
Ukitaka ukifanya campaign,
mm-hmm,
au kwenda kwa Twitter.
Kuna kuja.
You brought your ass to the ground manzi. Mm-hmm. Ukakuja ukapiga maround ukawasalimia mama mboga, ulitembea hatuko kuita sisi.
Mm-hmm.
Ulijiambia acha ndeni kuongea na watu.
Mm-hmm.
Saa hii you're too high and mighty.
Mm-hmm.
Ukuja kwa ground ni chafu.
Mm-hmm.
Umeka pavements. Ujafanya hivyo. So wewe kuja tusikize.
Mm-hmm.
Enda kwa mama mboga ulienda kumpatia leso, msikize na anakuambia.
Mm-hmm.
At the end of the day fanya aggregate. Kusema nyenye mwongea na wasi 10,000.
Mm-hmm.
Kwa 10,000 wengi amesema no ama yes. Sawa. Mm-hmm. Vote hivyo. Na thasi kwa nakwambia MCA ni better because
mm-hmm,
iko na accountability for example.
Mm-hmm.
Mimi nikina nyongea na MCA wetu,
mm-hmm,
tukijua matopeni ward tumesema no.
Mm-hmm.
MP kena kuvota sema nye, of my 5 constituencies,
mm-hmm,
4 zilisema no, matopeni nini, thasi nimevote hivyo, ni easier. But kama ndakujia hiki veke takikuwa na MCA vile kisha mesema ni sawa.
Na tuki ukifikiria in that Kenya ni tuko na party system pia, of which party na feel that uo MP wenyu ako hapo kozia
ya party.
Like mm-hmm, party ndo ilimsaidia ka
ingia
so ana owe some loyalty,
yeah,
some loyalty kwa party.
Mm-hmm.
Of which hata kama nitakwasikiza anaweza sikiza, but party kisema pia because yes, I'm independent. Mjua mse independent anasema, hey, budo wacha minirudi kwa
for ground.
Kwa ground nisikize. But mm-hmm, hapa uko na ground, mm-hmm, but pia uko na party.
Yeah.
Mm? Unafaa kudu nini? Because party pia na feel buda. Weni MC, weni MP juu yetu.
Mm.
Wananchi pia na feel, weni MP juu
yetu.
Juu yetu.
Mm.
So party na demand yao, wananchi pia na demand yao.
Mm.
Una feel wanafaa kudu kwa hii story aje. Because pia party pia lazima wezi enda tu against the party tu.
Si kila mwezi natonga 10,000 kwa party. Sio ndo loyalty. But ishi yangu ni yes, party ni ndio vieko ili kusaidia kufika pale hivyo. But wewe kama ni mpini una feel yenyewe, my conscious ni nataka kusaidia watu.
Mm.
Na wase wangu wataki cause itawaumiza.
Mm-hmm.
Guaranteed 100%. Ukienda kuongea na wase wako kwambia tutaki. For example tumetu ni no
eh.
Wasema tutaki hiki kitu.
Mm.
Uende kwa party wakwambia sisi tunataka hii stuff.
Mm.
Uje sembe mimi na resign kwa position yangu kama MP because hii party ile inanipush. Mimi sijisikii huyu ni leader, huyu ni leader sasa si politician. Sijisikii na so mimi na kuja kwenye tena wananchi, mnivotie na nikuje independent kabisa.
Mm-hmm.
Niko nafanya vitu zangu bila kupushwa na hii party.
Mm.
But juma jamaa pia ni greedy.
Mm.
Hata fanya kitu kama hiyo.
Yeah.
They are not noble.
Ni greedy kwa sababu amewajua nyinyi pia mtamvotia aki resign sasa hizi amtamrudisha atakiwa idealist.
Kuna ingia kwa independent.
True, but mse wenyu aliona hawezi kuwa independent maana akaingia kuna party.
Niko sure Wakenya wata appreciate kitu sana. Ukienda place useme matopeni constituency wamesema hawataki hii kitu. Afu majama mimi the only reason nataka kutoka Jubilee ama ODM is because jamaa wanataka to vote a particular way ile nyia mtaki.
Mm-hmm.
So mimi natoka nikuje tena nipatie mandate ni represent kama independent.
Mm-hmm.
That's the noble way to do it. Because mm-hmm, kama uko na conflict unafilenyea nafsi yako imekataa unataka ku vote yes.
Mm-hmm.
But party nakwambia vote yes. Ukivote yes umeji compromise, umego against your values. So when ile leader ina gani uko compromised?
Mm-hmm.
Resign and ulime and ufanye kitu kingine, wachana nayo. Yini si end all and be all.
Yeah.
Tumeka politics ndiyo kila kitu yani. Kama yo si MP, ama yo si MCA, ama yo si president, umefail. Zii.
But si politicians ndo wakakua hizi important places zinyo on affect. Policies
yeah,
on affect venye saa tutaishi maisha yetu. Kama hizi finance bill on affect kama tutatoa 3% ya kulipa
housing. Housing kwa ni Kenya kwa na land kubwa aje. Sita kwa ni wazwa natengeza magetu. Hizi magetu wanda kutengenezea zingine manze. Ndiyo kwa ni kigorofa mna kwa kama 3,000 ndani. Ah, misi jisiki na ayo. But kuna lwa wanataka.
Mm.
Na ni sawa.
Mm-hmm.
But sikizeni wase majority wanafai kuwa ku have their way. hivyo tunasema, but
which wanaenda ku do hivyo parliament, wanasema majority MPs wanaenda ku have their way because washasema East Africa inapitisha bila sijui labda amekuwa na baraza zao kwa Twitter. I don't know.
Si Peter Kenneth alikuwa na Twitter kakuwa governor. Governor wa Twitter alishinda wapi? Twitter ni elitist, ni wase kidogo sana watafanya hiyo kitu.
Zini pia ni wase kidogo sana. Kukuja kurant hapa itasaidia. Like ndio maana niko nakuuliza wewe, apart from kukuja kupiga pakelele, ni wapi non, like ni wapi umefikishwa wapi in that ukiambiwa saizi boss twende kwa MP utaamka na useme boss mimi nitaenda ama utakuwa that utakuja hizi wase wengine ndio waende, wase wa places zingine ndio waende. Mimi nitakaa hapa na nipige pigi hizi makelele.
Niko very close to your point. Kana kuenda. Okay. Very close.
Okay. Mm. See, I think see tutaomba tu venye
wewe solution yako ni gani? You mean mirandi yangu for like 3 hours. Una feel solution ni gani kwa this whole debacle?
Na agree na wewe in that politicians wanafaa ku engage wase, but system yetu venye imewekwa ni sisi importance yetu ni like role yetu tuna play big sana ni ya kupiga kura, of which si umimess kila time, si umimess like si udanganywa then cause tumesota pia so tunapewa kakitu kadogo tunafunikwa macho then tunatia wasi so I think sisi ndo tunajimess like hii ni mafuta tuli
tunajikaranga mafuta yetu
tulijikaranga cause tulikuwa that Buddha dynasty mbaya dynasty mbaya dynasty semeni dynasty semeni unye likuwa semaje semeni dynasty mbaya hustler ndo watawali so hustler ameanza kutawala so si ati you know, you say different ni wase tu pia likuwa kwa hiyo stuff tulikuwa ni inter dynasty same people tukawa leta so I think ni sisi to blame ni sisi tunafaa kujiblame kama ni kitu zina happen zenye tunai cause tulijua si ati hatukuwa tunajua tulijua but cause tulidanganywa tukaambiwa oh sijui msendo mbaya huyu atakuwa mzuri
but so tutulie hiyo ni problem solution ni gani na kuuliza una feel solution ni gani solution ni problem tu ni gani
solution ni kungoja solution is sisi bado kungoja another 5 years
kuvota
make the right decisions cause saizi hata tukienda maandamano tutapigiwa tia gas kwanza nilikuwa naona wase fulani wali wamechajiwa na wamechajiwa na robbery with violence au walikuwa naandamana walienda kwa police station fulani waka break into wamechajiwa saizi na robbery with violence of which penalty ni life imprisonment or something so tukiandamana saizi tutacatch charges kama hizo za upuzi tulienda yes tulienda kuandamana for the right thing but maybe kuna wase walituharibia wase cause kila mtu anataka kutake opportunity akatuharibia then tuna end up kwa situation kama hizo so tukiandamana itakuwa tu ni story tu bado.
So tulie tu.
Tulie tu ngoje 5 years tuombe.
Ngoje. Wewe msiombe. Mambo ya mambo
tumeisha sasa. Tuombe bude tukaze tu kamba tuseme isikiti tusi msituwe. Like tuweze tu
kupush maka 5 years ifike.
Kupush tu hadi 5 years ifike. Tuweze tu 5 years ifike tuko tume survive. Then to make decision, the right decision.
Utakonja lipatia kile mtu thao manze.
Sasa sini sisi kublemiwa kwa saizi washa sema Buddha. Stuff inapitishwa, hata sijui mkienda hizo mabaraza nini. Labda hata I think MC wenyu ndo anasema, tunapitisha hii bila.
Ana mi baraza ni avenue yao kukula tu yani.
MP wenyu washa sema Buddha hii tunapitisha bila amendment. Yote wewe uko hapo unapiga unasema wewe sijui kuja baraza. Yeah, sha meet na wase wake baraza. Labda wewe ulikuwa tu unangoja baraza na wase wana meet huko wase washa sema.
Alikuwa malikuwa hoteli ya kifahari
tu ya. Wakapitisha so.
Misato. I think
tukaze tu kamba. Tuombe tu. Tusi dedi. Tuombe tu after 5 years bado tutakuwa live. Bado tutakuwa tunaweza. Naenda kupanga line na kupiga kura.
Sawa. Acha mimi sitaongea tena nikiongea story na makasirika excess.
Ah we think leo umezua. But ni decision nenyu li make. Sio ndio ulisema umepigia MC.
Hata ni mwenye atanifanyia nini? Acha tuone. Na MC yake.
Sawa, tafuta mwenze bana, muongee bana.
Acha sisi ndiko macho, si hiyo kuri inakuwa ni public. Tutaona tu.
Sawa. So tukitoka hizo story za finance bill venye isikuzushe sana.
Okay.
Kuna huyu jamaa alikuwa anaitwa Joshua Kiprop Chemei. Alikuwa na placard flani, alisema I think he ni look like kwa Ndindi Nyoro ni MP wa Kiharu. So alisema cause he ni look like wake alikuwa ameji venye hizi maplakazi wasewa naibeba
wakitaka
job nini alikuwa amebeba amesema oh sijui cause mini ndukalikuwa Ndindi Nyoro maze ni help like alikuwa na seek help for Ndindi Nyoro akawa napitie channel so Ndindi Nyoro akamuitwa I think of wakamit I think ilikuwa last week wakamit piga mapicha hapo
kama kuna chai na samosa
kama politicians tu wakapiga piga mapicha wakaweka mtandao nini so after few days umse alitokea akadai buda nilikuwa short change umse alinitumia ku gain clout bana umse alinitumia akaniita kwa ofisi yake akapiga piga mapicha akani akanibandika hapo so umse alikuwa anadai I think Ndindi Nyoro alikuwa amemtumia vibaya alikuwa anadai that I think 150 G's. But yeah, I think I'll go on a day 500 G's.
Kuendelea.
I think 500 G's. Kitu kama hiyo, like kitu bigger than hiyo.
So, ani kuanzia half a million na kosawa.
Yeah, kuanzia half a million.
Like,
naka job hivi, labda. So I feel should change that alipewa hiyo pesa kidogo. Una feel ni aje. Because, tuliku na have this discussion, I'm saying. Because I think, wasi waneza mchekelea, yes. But mimi, nilikuwa of the idea that ni sisi ndo tumencourage vitu kama hizo.
Hiyo tabia mbaya hiyo.
Like sisi ndo maleaders wetu ndo wameencourage
politicians.
Sawa. Politicians wameencourage stuff kama hizo kureward kureward vitu zenye zi make sense. Cause mbona reward mse kama huyo na 100,000 150 G's. Labda kumsaidia si mbaya, but mbona useme utasaidia umse out of wasi wenye umeona like kuna wasi wengi wenye wasi wameanzisha business, wasi wane like wasi wana invent maizi vitu ndogo ndogo, like wasi wako creative in their own ways. Mbona uchukue umse just cause yeye ni look like wako of which labda alikuwa na kitu ya kuofa hii ndio ilikuwa
avenue yake
kujitokeza but haujaona hiyo kitu anataka kuofa mbona usichukue ido umempe kupe like tuseme kama divide 50 G's kwa wasi wako creative wasi wako na business wasi wako na kitu ile kitu ya kuofa Kenya ama kitu kingine important cause unakumbuka that time ya Githeri man like ni msee tu alikuwa ametulia
akonjaa
ana mbona u reward msee kama huyo sisemi anafai yes anafai
mbona umekuwa
very mimi na believe hivi kila msee anafai ujui labda hiyo zizi clothinga inampe way cause wasa wanaingianga places in different ways.
Okay.
Labda ini avenue.
Head of state commendation jokula Githeri lakini.
Yes, kubaliani na yo. But na feel, mbona tusi reward wale wase ona wako good in their craft. Mbona tuna reward wase kama wale. Kuna mse pia lijitokeza, I think, alikuwa nafanana na Uhuru Kenyatta. Mse kama wale lijitokeza that, anataka sijuu nye muone ni. Like, una feel even though tunafaa kuwa amani, kuwa, like, tumekuwa, like, hatuna majob sana, so tunatafuta hizi avenues. Because hata mi pia leo, najua niko naeza offer kitu, like, niko na kitu naeza offer. But because najua nikienda ni tume
CV
sitasaidika na end up kufanya hizi vitu weird na like, labda na tusi msee ndo ni trend kidogo labda naenda na placard
ama ta DP Rigiji
like kitu kama hiyo like naitisha DP Rigiji na mpe jina ndo
napatiwa kazi
ndo nipe kazi then prove myself later like tuna end up kutumia hizi avenues
ku get exposure
ka clout kidogo ndo itupe job una feel sisi ndo tume encourage ku reward vitu kama hizi ama ni hivyo ninafai kuwe
okay so kwa history yote vile iko acha nizane uja mwa Ndindi Nyoro yako creative aliona the only way naweza julikana zaonekana ni tunafanana na jamaa that's the only thing niko nayo wacha nitumie kwenda kuji advertise kwa barabara mseteza anaongea na yeye niitwe uweze saidia kila mtu so sometimes ni that person will catch your eye kwa sababu kama sasa hivi ukienda any mtaa sasa kuna sehemu moja ama yule anafanya kitu worthwhile so ukichukua hiyo multiply na the whole constituency ama the whole country ni wasi wengi sana uweze na kuwatafuta moja moja kuna wasi wanafanya kitu kama hizo but wewe kama leader kama politician kuna yule mse atajitokeza atakuwa na cloud oh by the way kuja tuongee so huyu jamaa kufanya kitu kama hiyo mimi sina vita na hiyo for now ishi yangu naye ni the sense of entitlement ile yako nayo. Mm. Ana feel jumini nilizaidio kana kwa na huyu jamaa niko entitled to something kwa mfuko yake. Hiyo sikubaliani nayo. Ulimit na uno politician mkaongea sijui mliongea nini mimi alimwahidi half a million ndo maana amekasirika but kama tu mlingetuza kawaida tu unafanya kazi gani job yako ni gani vitu kama hizo alafu at the end of the day about your 100,000 that's a lot of money manzi for anyone for because I think Kenya the average pay ni kama 50,000 so 100,000 umepatiwa two average pays I'm saying kama miezi mbili comes an earning average pay so hapo hivyo ujamaa kwa entitled na kwa spoiled na bia kama mtu mdogo complain juu ujafanya kazi yoyote ujamaa jamaa kufanya kazi fulani nilimie shamba nini zi amekwambia tu kuja tuongee afterwards ukapatiwa 100k number 2 yes na agree na wewe that in this country kuna hopelessness that majamaa atakufanya kufanya ku trend ndio onekane na msee upatiwe the easy money so kuna hiyo but basically kama society tume encourage na tukareward hiyo utemeka barabara kuna msaki piga binja sasa huyu ndio msaki ndio tunataka kila mtu amuone kila mtu ndio mnoma bana majamaa ndio kwa radio wanapiga story kuhusu eh mwana jamaa this innovative person manze anapiga binja excess she's very funny na get kuna demo nyingine anaonga TikTok mimi sasa kwa takumsee but yeye 99.99% of content yake ni kwa si haga ndio tunasema eh jamani entertaining vitu kama hizo tumekubali hiyo kitu so mtoi mdogo ama msimine kio kwa mtaa anaangalia sema ah okay so bali ya kufanya science nende ku travel kujiku invent the new tire ama mafuta ya kuo si ende tu gym ni tanyangu kwa bigi kiasi ama nifanye ama nipige binja ama nipige majamaa bare kwa street wasio nione ni trend nipate doko wa corporates ni vitu kama hizo bali msema na green history let's reward talent let's reward people wale wanafanya kitu so unaona mjamaa eh ujamaa amefanya kitu fulani wanya to help ku build on hiyo kitu amefanya si mjamaa kupiga binja ama msiku cha state tanye ama msiku kula githeri kwa lenjo konja vitu zingine za ati mimi nimezaliwa leo nafanana na for example Wairia mapita Kenneth tuseme eh bana si nafanana naye nipatie half a million nipatie half a million juu tunafanana. I think ama country tunaweza kupotea na naelewa kuna hopelessness because msee ana job ana kitu kufanya au na kitu kingine umefika mwisho. So you'll try anything and everything.
Yenye itakuwa kia.
Yenye itakuwa kia. Yeah. Unfortunately tumekuwa lazy that you know that's the only avenue tunaweza fanya. Kuna watu wengine sahi kish msee ana kitu kufanya but kuna anafanya ni anafungua ka channel hivyo ama anaanza kuuzia sema mandazi. Niona Vikmas Luo Dola msanii mbigi ameanza kuuza mandazi.
Anauza ama hiyo ni kitu kingine
trending
you know that because wase washajua buda naweza kuwa mimi niko talented kwa music but hakuna mtu ataappreciate talent yangu until nifanye hiyo ujinga ndo until nifanye hiyo kitu ya kitu kingine tu ya
kustua watu
kiasi kustua watu ndo wase kumbe unaweza imba ndo politician anione labda nimekuwa nikiapply job kwa ofisi yake niko na mapepa nini hasa ni notice until nifanye kitu fulani like niende na
placards
kwa ofisi yake ama nisimame kwa barabara ndo like picha zinichukue zinipeleke nini Sonko pia ali help mtoi fulani alikuwa picha zilisho akishonewa nguo na prince wao I think kamefungwa leso I think akamtumia uniform I think akamlipia fee na si ati hakuna mtu anajua kila msi anajua boss kuna watu wa hii saizi hawana fee hawana uniform like
you were here to
issue mbona tungoje until point ya is stuff may happen then like mbona tungoje point ya kitu fulani imefanyika hadi ika showiwa
kwa media
ama ika trend kidogo ndo to come up na kwa sababu tumejua story nyingine pia tuliongelea ni story ya acha nani umsel kwa nafanya mjengo
Mustafa
saizi like mabishtoke wamejitokeza wakamchangia.
Ah, kwanza okay.
Wakamchangia. Mbona like kama uko na mabeshte for real eh? Mbona mimi kama beshte yako? Kama nilikuwa genuinely mimi ni beshte yako, yes, naweza kuwa tumekuwa out of touch nini? Mbona ningoje at the point ya yeah, staff ika
ikafika hapo hiyo
point. Ikafika hiyo place ya yeah.
Kushowiwa
kwa TV, kutrendishwa. So story yangu ilikuwa ni, as a country, una feel tuna reward hizi vitu sana, ndo maana wase wana end up kudu. Because mimi naweza kuwa mimi ni engineer, but hakuna msia ni notice. Then naanzisha podcast na tusi prezo. Then wase nasema, oh, msia, then ndo nakuja, eh, Buddha, mimi tusi prezo, yes, but mimi
nakuanga
engineer pia. Si, mneza niangalia hizi madocuments. Like, even utakuwa noticed, utakuwa noticed for the most important thing uko nayo utakuwa notice for easy vitu shiri
of which na agree nayo. Hakuna msa kunga discovered ukiwa kwa nyumba yako umekaa hata ukiangalia wase kina Jay-Z nani ndio wakujua wasainiwa tu rap deal vitu kama hata waso NBA msa NBA lazima kuna cheza hata kwa streets ama shule ndio msa kuja kudiscover hapo hivyo.
But so, kudiscover cause unacheza, kudiscover cause kama wewe ni musician utakuwa discovered cause una rap au utakuwa discovered cause ume uko na nudes.
Hiyo ndio point yangu nataka make that kama sisi ni engineer tunafai kuwa na avenues na forums za young engineers kwenda pale hivyo hata kama ni mentorship vitu kama hizo ndio ama senior engineers wanakuja na discover huko hivyo. Isikuwe ni imekuwa so hopeless hata wewe kama engineer hauna avenue yoyote ya kuexpress your engineerness ama whatever hakuna. So
engineering
hauna avenue ya kuexpress your engineering eh? So unabidi ufanye kitu yote yani kitu contrary to engineering ndio sio kudiscover. Inafai kuwa kama ni music kuna masaifas, kuna rap battles. Si tu kuna kwa studio but kuna rap battles pale hivyo. Sasa kuja one, hey, by the way kuna ngoma hapa hivi. Kama ni bake hivyo kuna high school, kuna street basketball hivyo. Kama government kuna forums, kama ni lawyers, kuna vile ma lawyers wanaanza kuwa kuna forums zenyu, kuna symposiums. Vitu mtu anaanza kuja wa discover hapo hivyo. Basi juu tuko so hopeless. Mimi niko kwa haoni mekaa tu yani mimi ni athlete but kuna ngatizi ma national to national meets huko hivi. So naweza kupiga mapicha nikiwa ndeve ama na leak canoe come say nikiwa na story mimi the muki mianga 100 meters naweza shinda Manyala zi tu she hope wasi wetu so hiyo jinga isha but na get how to call discovered pia kwa nyumba. So lazima ufanye kitu ndio jina yako itokee pale hivyo na sura yako itokee. Then
kama sasa kitu tu ni kutrend in any way possible
kama saikish maybe unafanya kazi kwa radio kwa nyumba wezi kudiscover but ufanya podcast kama hii
mimi nataka watu waone podcast
yes no
nataka watu waone podcast so ni tu si nani ndo ama nikuje na
plaka sio rezo utabeba juju lakini
kuna kadem fulani pia kamekuwa kitusi wasi wa ODM so I think yeye pia anataka
cloud
anataka wasi wa muone that akonaka yeah tu vitu anadu nayo si vitu zina affect vitu zina anasema ni vitu zingine differently kulala na wasi nini hizo ndo vitu zenye anaongelea but I think anataka kuongelea kusaidia gava sijui like I think anataka kusaidia gava but ana shame wasi amelala na wao. Ndo.
Boss,
I think ndo akuwe notice that
Buddha,
umelala nao ase but unaweza saidia gava like unaweza umesoma kidogo.
Kuja
saa tuongee. Like mbona usiende tu hapo useme Buddha mimi nimefanya his stuff na niko good at his stuff nimedu. Ujitokeze tu hapo.
Hii ni failure ya the political class a country. For example, tumesema mambo ya kudiscover wasi wanafanya vitu impact kwa society. Mimi kama MP, in my own constituency, wasi wana safa. Unajua mambo CDF nini, tunajua wasi wana safa. Mbono siwa naka komiti kako, unasema wadhe, endeni kwa vijiji, every month or whatever, take report, wasi wana ishiaji huku hivu. Barabari ile kumetengenezi huku hivu, ikawana ma portholes. Streetless inawaka, iyo shule, inaka tumwase wanakuletea report yako na kwambia by the ile word ya nini hakuko poa hivi na hivi then kuna jamaa fulani tuliona anatengeneza some things anatengeneza ma desk tunaweza zichukua hivyo kuwa na report but sasa jamaa kiwa idol kiwa una hope mimi nitengenzanga ma desk hapa hivi but hakuna sana ziona. So tunafanya na kuja hapa kwa barabara ni sema CBC ni ya upuzi nini. Msia kuja hapa ndio anga carpenter alikuwa na ma desk hapa hivi. Kwa sababu kwa desperate. So I think inachukuliwa tu to desperation. Desperation kwa sada citizenry na lack of leadership kwa political class.
Political class. Yeah. Sana maana tuna end up kufanya hizo vitu weird ndio.
Anything for for the fame.
Okay, sawa. CP I think tutafute mmoja bana tufanye.
Mimi kutoka kesho.
Tutafute mmoja
bana. Na watu.
Tufanye bana ndo at least bana waseone.
For the traffic.
Waseone podcast ndo gava ikikuja ku tax hiyo 15%. Wa get kitu bana. Eh bana.
Mimi ni mtu mzuri nisipe na hii matusi ndio uzuri wangu.
Sawa, utatuambia nini kuhusu promotion
yetu? Oh, by the way, for sahau. Imwezi yote kuna Jumia Drink Festival.
Mm-hmm.
So ingia pale hivyo kwa Jumia app.
True.
Jumia app.
Jumia Foods. Jumia Party on Jumia Foods app.
Exactly. Enda pale hivyo, chukua drink yako, ziko na offer.
Mm-hmm.
Kuna up to 300 shillings off. Mm-hmm. Na kuna some drinks, ziko na some merch attached to it. So, wenda pale hivyo, chukua unataka. Make your order na watafanya delivery.
Mm-hmm.
Na wendele kujibamba. True. But drink.
Responsibly. Jumia app pia iko na offers I think up to 40% on alcohol.
Yes.
Na hiyo kuna code ukitumia, take a code hapo. Ukitumia unaweza all Panad Ricard
drinks. Yes. Yeah. So ingia pale Jumia, chukua the drink of your choice.
True.
Na party bambe, ndio hivyo.
Kweli.
Tukimalizia tunasimanga thank you for joining us again for another episode in Nairobian Podcast.
Yep.
Tunawashukuru sana, like, share, comment, subscribe. Ingia pia Jumia, help them help us vitu kama hizo. Alafu in terms of schedule to upload kitchen
that to upload kila weno 3 PM on all streaming sites.
Yes.
Yep.
So tupate hapo hivyo Nairobians on all platforms. Tukimalizia tunasema Nairobian Podcast, we talk as we can.
Talk as we want to.
See ya.
See ya.